baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro yari jewe Edirwema mwari kumwe mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
wavukiye ku muhima usanga mutarabakire
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage mu Rwanda mu mitungo yabo kubwa ibikorwa by'inyungu rusange. Mu cyumweru gishize twabagejeje iby'amarira n'amaganya y'abatuye n'abari batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bamaze imyaka ine batarahabwa ingurane ikwiye ku mitungo yabo kandi yarabaruwe. Numvise ko bamwe by'abayobeye nyuma yo kubura ayo bacira nayo bamira bagahitamo gusubira gushinga amahema yabo mu matongo maze bikarangira bahakubitiwe ndetse bakanafungwa dutegura iki kiganiro barafunguwe ariko ubutegetsi bwite bwa leta bufatanyije n'inzego z'umutekano nyuma y'ibyo ntibwatereye agati mu ryinyo kuwa gatatu w'iki cyumweru hari ku itariki ya 25 z'ukwa 11 ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buri kumwe na Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'inzego z'umutekano bwegereye abagomba kwimurwa maze bagirana ibiganiro Professeur Anastase Shyaka utegeka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yise ko bigamije kubwizanya ukuri kuri iki kibazo nibyo kiganiro dusangira ijambo cyubakiyeho izingiro ry'iki kibazo ni umushinga wo kwimura abaturage babarirwa mu miryango isaga 1,500 watangiye mu 2017 utegeka buri wese kubakirwa inzu maze biheraho ubwumvikane buba bukena n'ubu muri ibyo biganiro byabereye mu ruhame Nyarutarama birimo ibice bibiri hari benshi badakozwe ibyo kwimuka batabonye ingurane ikwiye n'abandi babiri bagaragaje ubushake bwo kujya mu nzu zibubakirwa mu kagari ka Busanza ya Kanombe byose bigamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali dutegura iki kiganiro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwabaruraga imiryango 48 ngo ishobora kwimuka mu cyumweru kimwe igihe izindi nzu zitaruzura abaturage bariko mu butegetsi ko bushaka kubatwarira mu kivunge aho kugira ngo gubahirize ibiteganywa n'amategeko mu kubimura nabwo se bwemera ko buhonyora amategeko kandi aribwo bwagombye kuyubaha ntuze kunyekera amajwi yawe iki kibazo cyo kwimura abatuye Nyarutarama nubwo ariho cyasakuje kuruta ahandi byashoboka ko wenda abahatuye bashikamye ku burenganzira bwabo kuruta ahandi sumwe hariko wa Kigali Isura rusange ku rwego rw'igihugu turayisanga mu bushakashatsi bwashyizwe ahabona muri uyu mwaka na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda. Iyo komisiyo ivuga ko mu turere 15 tw'igihugu yakoreye ubushakashatsi ku basaga 13,000 yabonye ko 29% babarirwa imitungo yabo ariko ntibishyurwe mu gihe abandi 47% nabo bahabwa ingurane idakwiye. Turaza kumva ingaruka bigira ku bagomba kwimuka n'iki iyo komisiyo isaba ababishinzwe. Ubu tubagezaho iki kiganiro hari abandi bakomeje kutwandikira batubwira ko mu majyaruguru y'u Rwanda Musanze hari abatangiye kurira yo kwarika mu Kinigi kubera ngo baturanye n'imwe muri hoteli abo nabo barategekwa kubisa iyo hoteli kandi ngo babona bitubahirije amategeko cyo kimwe n'ahandi mu gihugu kigendera ku mategeko mbahaye ikaze mu kiganiro mbanza kubumvisha bwana Godefrey Karamuzi utegeka umurenge wa Remera atanga isura rusange ya Nyarutarama
nyako minisitiri w'igihugu Ubonye isura rusange hari isuku nkeya kugira ngo n'umuturage kuva ku rugo rwe ajya ku rundi n'ejo bundi mu gihe cyaguma mu rugo no gutanga ibiribwa byari bigoye yewe no gutanga amabwiriza yo kwirinda twakoreshaga drone kugira ngo abaturage koko kwagera ari abayobozi ari abaturage muri rusange kwegerana yari ikibazo gikomeye cyane ibyo bikagana nyakoferesi w'igihugu iyo uhageze kugira ngo ubone aho wacukura ubwiherero santimetero 50 uba wageze ku mazi niho waje kuva na rya zina kubera ko abaturage batuye begeranye umwe agacukura santimetero zingahe akayikoresha nka wese imvura yaba yaguye y'amazi akavayo ugasanga uyu muturage we
yakazana makimbirane hagati y'imiryango igahora muri izo nduru. Yakwa minister iyo nahageze uyu muturage aramutarwaye nambira asubira mu zamutabare ikindi.
Ijambo rye Professor Anastase Shyaka yatangiye asaba kubwizanya ukuri na cyane ko ngo hatari umwihariko
ibibazo by'imiturire ingorane zibirimo ntabwo kangora na kibiro ariho hambere niho byahereye ntabwo araha byahereye nta nubwo araha bizarangirira ariko bimeze ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa n'ahandi turabifite ubwo ahubwo dutangire tuvuge ngo se ko dufite ibibazo binakomeye biremereye tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke bishakire ibisubizo rimwe na rimwe bimeze bite bishobora no gusharira ubundi aho ngeze ndabanza nkabaza murashaka ko mbabwiza ukuri cyangwa murashaka ko mbateri passing nigendere murashaka ko mbabwiza ukuri tuganire tubwizanye ukuri bizanye ukuri sibyo bizanye ukuri uri nyakuri kandi mubwubahane sibyo
ibibazo biraho dutuye mu miturire nta nubwo twavuga ngo byose ni guverinoma leta izabikemura ntabwo leta se nini leta nitwe nimwe sibyo mu gufatanya gusa icyo nasubiramo nkabahamiriza nkamforamo nababwira ngo nimuhumure ntabwo muri imfubyi mfite igihugu kibakunda leta ibakunda uzagira ibibazo ariko ntabwo bizanyeganyeza uwo musingi dusangiye.
Shyaka akomeza avuga ko kubaka igihugu ari urugendo
agira ngo mbasabe muzacika intege kubaka igihugu ni urugendo n'ibi turimo ubu ni urugendo turi mu rugendo rwo kubaka umujyi turi mu rugendo rwo kuvugurura uyu mujyi kuwugira mwiza turi mu rugendo rwo gutera imbere nk'igihugu cyacu turi mu rugendo rwo guhindura imibereho tugana ku mibereho myiza y'abatuye aha n'ahandi ntabwo ari aha gusa hari n'ahandi urugendo uru rugendo rero muri Gasabo mufite akantu mwite ngo tujyanemo hano kwa Ngondo karahari ka tujyanemo birahari nimwumva se tujyanemo rero dukomeze tujyanemo naje kubasanga amagambo abiri cya mbere nimuhumure humure tuze igihugu cyanyu kirabakunda perezida wa repubulika arabakunda arabifuriza iterambere humure kandi rizaza cyangwa benshi muranarifite murabikuzaho imitwe y'intoki ndababona mwararishyikiriye abenshi murarifite muri komeze aho hari ingorane tujyanemo ufatanye turi gusubira imwe aho ibibazo tutabikemura mu isogonda komeze tujyanemo dushakire ibisubizo.
Mu mwanya abaturage bahawe ijambo mu bwisanzure busesuye higanje abadakozwa uburyo kwimuka uko biri gukorwa ku isonga haraza bwana Jean de Dieu Shikama.
Icya mbere ndagendera ku itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ni itegeko nomero 32 agakoni 2015 ryo kuwa 11 z'ukwa gatandatu 2015. Ariko mu by'ukuri iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Ikindi cya kabiri nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato kuko kuva uyu mushinga watangira watangiye duhatirizwa amazu kugeza n'uno munsi muri rusange bitavuze ko hari abayashaka ariko nk'uko mubivuze mu ijambo mwatubwiye birumvikana ko ngo ntawe ugomba gusigara hano atagiye mu nzu mu busanza. Ibyo bintu mwaba mwarabitekereje gute? Iyimurwa ryacu rigiye kumara imyaka ine nabazaga se nyakubahwa ubu koko igera agaciro ry'imyaka ine ryaba rigifite akahe gaciro kugeza uyu munsi kuko numva n'ubundi tukiri kubwirwa kwimuka hagendewe ku gaciro ko muri 2017. Nari mfite n'ibitekerezo bibiri cyangwa ibyifuzo kugira ngo iki kibazo n'izi nduru zijyanye no kwimura abaturage b'Inyarutarama zirangire nifuzaga ku itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ryakubahirizwa uko ryakabaye. Ikindi cya kabiri hari umwanzuro w'inama njyanama y'akarere ka Gasabo wafashwe ku itariki 15 z'ukwa kabiri ni ukuri uriya mwanzuro y'ubusomye ubona ari umwanzuro uboneye uryoshye uvuga yuko uwemera inzu agomba kuyihabwa utayemera agahabwa ikindi itegeko riteganya nje ndumva ibi bintu biramutse byubahirijwe ntibicibwe ku ruhande abaturage b'Inyarutarama twajya duhora dukoma amashyi kuko leta yaba yaradukoreye ikintu cyiza
ukamukira tumbazo mwanzuro w'ibyo bibazo imarakanda mategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umugi
abadukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo nabibutsa ko tukirebera hamwe umurundo w'ibibazo ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko turi Nyarutarama mu mujyi wa Kigali kuri mikoro muracyumva bagira ubusa uretse Chikama usaba ko amategeko yubahirizwa mugenzi we Madame Vestine wa murenge yewe asanga ahubwo abategetsi badakunda amategeko batora
watangije imigani cyane ariko nanjye nkura najyaga negeranye gukuru yari akunda kuvuga ngo ntihica umwami hica rubanda impamvu buriya bakunda kuvuga ntihica umwami hica rubanda abantu bakugereraho iki cyifuzo ni ukuvuga ngo baratuvugiye ntabwo twivugiye iyo baza kureka tukivugira tukahera mu mizi dutangira tukavugana namwe icyifuzo cyacu cyari kugerwaho bivuze ngo ibyifuzo byose bagejejeho baratuvugiye nta muntu muri twebwe wigeze wivugira haba abakuru cyangwa abatoya muri twebwe umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo we njyewe ndi mu bantu basenyewe turahari uyu munsi turi kugenda dusendera kuko twari dufite ibintu uyu munsi njye nari mfite abana batatu biga amashuri amasegonderi uyu munsi bari mu rugo kubera ubushobozi bw'ibyanjye ntabyo njye n'ikibazo cyanjye nacyo kijyanye kigera kure mvugana na meya wa Gasabo njye nagiyeyo arambwira ngo umwana wanjye nimukure mu ishuri rihenze mugarure mu ishuri ritoya ndamubwira nta mahirwe bagize kwicara ku iyo ntebe nuko wije mu ishuri ryiza njyewe nari mfite ubushobozi bwo kwishyurira abo banyeshuri kubera umutungo nari mfite uyu munsi umutungo wanjye uri mu mpapuro ziri muri Gasabo njyewe nta deni ngira ndumva nta mpamvu yari gutuma imitungo yacu bayifatira ngo bibuze abantu bacu kwiga uyu munsi turumva tudashaka gutunga mayibobo ariko niba umuntu yari afite ubushobozi bw'ahantu hava ibihumbi ijana abana bakwiga umuntu afite ubushobozi uva ahantu hari ibihumbi ijana banki yamugana ikamuguriza uyu munsi banki ntituguriza kubera ibyacu imitungo yacu murayifite ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo iki ni igihugu cyaba kidukunda kitaturebera ngo twige icyo kintu njye cyarambabaje mu kirebeho mu kijyane kandi kindi amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda impamvu mutayakunda ntimuyubahirize muravuga ko umuntu umutungo we ni ntavogerwa ariko twe turebye dusanga uwacu ari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira niba twarabariwe muri 2017 tukamara imyaka ine tutishyuwe hakaba abantu babariwe muri 2019 twegeranye akagari ni kamwe bakishyurwa hari n'igihe mwaherutse kutubwira ngo nta munyarwanda muzongera guha amafaranga mu ntoki aba bantu bayahawe baba ari abazungu baje gutura muri iki kindi gihugu nacyo mukirebeho mukidusubize murakoze
minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabahaye igisubizo
amategeko abereyeho igihugu akabereho abantu kandi ko tubigenza ntabwo twica amategeko n'umuzana tubishya amategeko kegenderaho bakaduha kubaho neza atari ibyo biri buduhe bakaduha ejo heza bakaduha imikorere myiza bakaduha iterambere atari ibyo turayahindura iyo itegeko bigaragara ko izatangwa ibyo birakorwa bigahinduka byumvikane neza rwose ntabwo leta yacu yakwica amategeko hari ahashobora kuba serivisi zitanoze nk'ibyo mutuvuze mutwagirije muti twari twasezeranye ko ibintu byihuta mutumajije imyaka icyo rwose nta nubwo mvuga amagambo menshi ndabona rwose izo serivisi zitanoze niyo natangiye mbabwira ngo muzatugaye guhera muzatugaye gutinda ariko izo serivisi nabyo nabibabwira ngo turashaka noneho kuzinoza kuko nk'uko mwabyumvise amazu yuzuye cyangwa arimo yuzura nta nubwo ari 30% y'ayo twifuza kubona igice kinini ni ikiri imbere iki ni igice gito impamvu nabwo ngo n'ibisigaye noneho reka tubikorane ari ukubaka tubijyanemo icyo ni mukinyemere kuba hari serivisi zitatanze zitagenze neza muri intuza ziri gutuma dutana cyangwa zidutesha umurongo wo kuvuga ngo n'ubundi dukomeze dufatanye gushaka ibisubizo ntabwo natwe biduteye ishema kuko byagombye kuba byarihuse ariko ntibyihuse amategeko kuko mwayavuze turayazi turayubaha ariko tukazirikana ko nayo igihugu cyacu nayacu namwe nitwe abereyeho kugira ngo tubeho neza hari naho biba bitari nyina ngo nta tegeko yivuga ko gutura mu gishanga byemewe cyangwa itegeko ryavuga ko kubaka mu kajagari byemewe muzari nshaka kandi iyo bitemewe biba bibujijwe kandi iyo bibujijwe ntibikorwa kandi iyo tubikoze ngo tuba twishe amategeko nitujya muri ibyo turaza gusanga abantu bari aha nka 80% niba batarenga bitubahirije amategeko mureke rero aya mategeko tuyubahe tuyarekere aturongore mu bindi mu mibereho yacu no muri buzima busanzwe na politiki twubakira igihugu dushaka n'ibisubizo ariko nadusitikinga hariya birabanza ritwase tuzi gusanga dusigaranye niba muri abantu 1000 harimo abantu 120 baganira nayo abandi twese tukicwa n'ipfunwe tukajya munsi y'akabari ntabwo icyo ari cyo gisubizo numva twashakira ahangaha tugomba gushaka uburyo tubikora tugakemura ibibazo amategeko tukayifashisha
nkuko natangiye mbibabwira ko hari bake bagaragarije mu ruhame ko bemeranya n'uyu mushinga wo kubimura bagenzi babo barabakomereye bavuga ko nta n'imitungo bahafite
natwe tuba tugomba gufatanya nkuko wabitubwiye ngo tujyanemo dukore ibintu bifite ukuri ni byiza bitatubangamiye bitabangamiye akabazo gato cyane yewe ndakwibariza nakwibarizaga ahubwo urufunguzo rw'iyo nzu waruzanye guru minister anjya nkibariza ikindi kibazo ngo biramutse bibaye ngombwa ko twemera kugenda ni iki kintu mwadufasha turamutse tugezeyo
nk'umugenerwabikorwa nkurikije uko gahunda zagiye zigenda zikurikirana naje gusanga ko bifitiye uwo ari we wese muri twebwe akamaro igihe yabyakira nk'ibye koko nkumva muri aka kanya waba yumva bitaramunyura atashakira igisubizo hano ahubwo yabanza akabyumva neza akumva umumaro bimufitiye
mureke buri wese avuge twumvikanye kubahanara mureke buri wese avuge twe kugira uwo tugane ijambo ni uburenganzira bw'umunyarwanda gutanga igitekerezo cye sibyo nta watutse nta wasesereje mureke twese twumvikane
ibikorwa biriho bitegurwa n'urwego rw'igihugu ntabwo ababitegura ari uko badafite ibitekerezo bikora kandi nkumva ko buri wese muri twebwe yabyumva mu buryo ababitegura babona umumaro wabyo mu gusoza nasabaga ubuyobozi budushyigikira muri iki gikorwa kongera umurava iki gikorwa kigashyirwa mu bikorwa
bwana Pidance Rubingisi utegeka umujyi wa Kigali aragaruka ku bufasha ku bazaba bimuka
abandi babasabye bati mwaduhaye urufunguzo ryari hari ibisabwa by'ibanze byo bari busange mu nzu bibafasha ari uguteka cyangwa se uhageze bwa mbere atari buhita ajya ku isoko yahita akenera iki ibyo biri gutegurwa ndetse n'uburyo buzabimura ndavuga transport nayo kugira ngo bazashobore kugezayo ibyo batunze mu nzu n'ibyo basanga bitabagoye ndetse n'ibiro bishinzwe imibereho y'abaturage navuga social birahari birateguye kugira ngo nk'umuntu wimutse mudugudu abahari babakire babafashe gukora iyo integration y'ahantu bimukiye bwa mbere ndetse no kuba bashobora kuba bari kwegerana na bagenzi babo bagiye guturana
byabanye kuri ariko n'igitekerezo cya madame Merita Mutangiza
umuntu wemeye ayo mazu rwose wumva ashishikajwe no kujyayo ariko ndagira ngo uwayemeye nawe yumve ko umutungo w'umuntu hari navogerwa ntabwo ushobora kuntekerereza kuko njye njya gutura no kubaka mfite uko natekereje kandi twese turashaje turi gukorera ejo hazaza h'abana bacu aho dutuye ni inyungu rusange kandi leta ni umubyeyi wacu ariko nkibaza ese ahantu dutuye ko mugiye kuhadukura ni ikibuga cy'umupira kigiye kuzabaho muzahagira pisine kubera ko ari ahantu habi hataturwa abantu sinzi icyo ngicyo wenda ahantu bari kuvuga bati rwose mutugire vuba muduhe n'impamba birashoboka urajyayo kuko wenda nta n'ubundi buzima nta n'umwana wundi ugira kuharyama rwose ntacyo bigutwaye itegeko ni kiriya amategeko y'u Rwanda yaratowe twagiye mu nteko nshinga amategeko tujya guhindura ingingo y'101 dushaka kwitorera umubyeyi wacu kandi hari impamvu nyinshi zishobora gutuma tumutora twaramutoye turishimana n'uyu munsi turiho kubera ko yatubaye hafi aratubungabunga tujya mu nteko nshinga amategeko turahicara twose twumva tuguwe neza
madame Mutangiza agakomeza anagira icyo avuga ku magambo ya Gitifu Karamuzi
nyakubaha minisitiri hano abaturage ba Nyarutarama dufatanyije twizaniye amazi turayazana ubu muturage urwo ku rundi hari amazi nyamara Gitifu yavuze ngo ntago wabona hunyura twe twizaniye amazi tuyashyiraho twizaniye amashanyarazi tuyashyiraho mwemuretse tujye tuvuga ibintu bifatika yavuze ngo tubwizanye ukuri
Iri shuri rijya gutangira kubakwa uvuga ko mbese nyomuzi twaryubatse ku nga z'abaturage turabanza turiyegeranya kuko twa dufite ikibazo cy'abana bacu bajya kwigira kure iri shuri turaryubaka iri shuri rijya guhindurwa badukoresheje inama dukora umuganda untumyerese y'amafaranga natanze yo kubaka iri shuri nayikuzanira ibikorwa remezo twarabyizanye uyu muhanda bari kunyuramo uyu munsi wa none cyakora gitifu w'umurenge yihangane kuko mu byukuri ni mushyashya ntabwo azi amateka ya Nyarutarama ariko Nyarutarama turatarama ntabwo yazi ntabwo n'ukuri reka mbabwire ntagire umuntu mwibazaho ngo ducukura ngo metero ya 50 ngo tunagute umugore w'ababyeyi hano turasobanutse ntabwo mbeshya pe ibyo byose twabigezeho kubera iki kubera ubuyobozi bwiza kubera ko hari ibihe twanyuzemo amasaka ntiyaduhisha imvura ntiyaduhisha inkotanyi ziratwakora uyu munsi wa none ubuzima dufite turabukeshanya kuba perezida wa repubulika ni ukuri kw'imana turabumukesha ariko niba inteko ishinga amategeko yicara hariya igatora amategeko ikayubahiriza kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda nitwe bajya kurebera nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye kuko dukunda igihugu cyacu ntabwo turwanya igihugu ntabwo turwanya leta nta myigaragambyo dufite ntaki ariko icyo tuhagazeho ni umutungo wa buri muntu kandi buriya n'ikivugane kiri mu nda ese kuri kumbwira ngo ninjye muri iyo nzu ugira ngo ndaje muri itaje mu gitondo abana banjye nkasanga bagiye gupfumura mugenzi wanjye uri munsi undushije ubushobozi aho ntiwagaruka gukemura ikibazo utari bushobore ese ko ibintu byakomeye banye kuba abayobozi ko umuntu nta n'intege tukigira n'amashuri kigiye kwahenze ko ugenda mu cyaro ugasanga imisozi iri yonyine mwaretse tukagenda tugahinga uyu mujyi muri kuduhatira 2050 buriya tuzawushobora mudushyira hariya muri ariya mataje mushingiye ku cy'ejo hazaza hacu kandi nubwo turi kuvuga gutya rega ziriya nzu natwe buriya twazubaka nimuzibone ziriya nzu rwose iriya nzu iri hariya ntabwo twananirwa kuyubaka
mukavukire genda kumva muvandimwe ariko se nkugire nde ariko se nkugire nde
hari bimwe mu bibazo abagomba kwimurwa babaza abagombye kubasubiza bakumirwa nk'ibi bwana Jean-Claude wa Mungu abaza ministre w'ubutegetsi bw'igihugu
muvuze ko ku cyumweru abambere na mbere bazimuka nyakubaha ministre hari abantu benshi bafite ibisaswa bitari byiza hari abafite matora zishaje ese birakwiye ko umunyarwanda azimuka haka matura gashaje afite kuburyo yagenda mu busanza wa mugani nk'umuntu wemeye inzu n'abaturage bakabona ko amanutse bakabona ko ari intore atazagira mu busanza bagasanga afite akantu ka kandi umuntu ajyamo hari muri gereza cyangwa nariyo hose ko muri iminsi covid yateye imaze imyaka imaze amezi umunani bose bakenye nta muntu ukihagararaho murabateganyiriza icyo abantu bamaze kwemera amazu bazagenda nk'intore bazagenda nk'ibigwari bazagenda bameze neza ese ni bangahe ababyemeye ni bande natwe ngo tubahe umugisha ikindi ni uko abazasigara muzafatanya gukata sima kugira ngo n'abandi bagende ese minisita abatazabyemera bizagenda gute uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite umufuka bazamura niyo etaje aho ngaho bizagenda bite cya gatatu ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe ejo bundi akaza undi muntu hariya hepfo mu gishanga hepfo hegereye ruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka ibyo n'agaciro ryabo akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya akaba ategereje ibisubizo abo bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute murakoze
ubushakashatsi bwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu buvuga ko kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange bidakurikiza amategeko uku niko madame Marie Claire Mukasi n'ukuriye komisiyo yabisobanura
komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo uburezi, ubuvuzi, ifunguro n'ibindi. Komisiyo rero isanga abimura abaturage ku bw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi. Ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibinyuranye n'itegeko. Biri mu itegeko nshinga, itegeko nshinga ni ryo rihasa ayandi mategeko. Twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye.
Imbona nkubone hari n'abadatinya kurahira bakarenga bavuga ko nihadakurikizwa iby'amategeko ateganya batazimukira mu nzu bagenewe. Madame Donatire Kiza:
Nge ku giti cyanjye mfite abana bane banjye nabyaye nkagira babiri b'impfubyi ndera nanjye n'umugabo. Umurenge wa Remera ndibaza bampaye mfite seretifika yo ku murenge ko ndi umubyeyi w'impuhwe. Izo mpuhwe ndacyazi mfite ntawe uzagiye. Nkaba mvuga niba mwarashyize ku rutonde rw'abantu bazajya muri shamburete ku giti cyanjye dore ndi imbere yanyu ntayo nzajyamo kuko ndacyafite umuco nyarwanda. Ndacyari muto sinshaka gutandukana n'umugabo nashatse kandi sinshaka ko umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye bazabyarana. Sishaka nabo bana naraze bakiri bato ko mbirukana. Iwacu mvuka nabonaga abahungu baryama ukwabo, abakobwa ukwabo, abahungu bagatinya no kugera mu cyumba cy'abakobwa. Nana sinzi ukuntu nzajya kuryama hariya njye na Munyaneza Fideli. Senge yumva na wase bakaryama hariya. Ntabwo mbyumva jyewe rwose mwoka byaramwe.
Mu bagaragaza iby'iki kibazo barimo n'abayobozi mu nzego z'ibanze, Madame Antoinette Mushimiyimana ni mutwara sibo muri Kangondo ya kabiri.
Mu basuye inzu mu Busanza nanjye ndimo. Ariko imiterere yazo nasanze idakwiriye kuyaturwamo n'umuntu w'umunyarwanda ufite umuryango wabyaye abana b'ibitsina byombi. Ibyo ndabigarukaho nko mu ibaruwa nandikiye akarere ka Gasabo kakimara ku mijyi n'agaciro, njye ninjiye mu itegeko ry'umuryango narabandikiye mbabaza uburyo iyo nzu umuntu azayibamo cyane nk'iyo bise studio, cyane ko abenshi twashyizwe muri ibyo byiciro. Nashimishijwe n'ejo bundi nubwo uko senateri yabisiyemo Uwizeye Imana icyo kintu tuva mwaracyumvise. Izi sandi bazanye hano twese turi bakuru twarabyaye. Nanjye mfite umukobwa w'imyaka 18, mfite umuhungu w'imyaka 16. Mwese mwarabyaye muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Iyo umugore atabyubahirije arasenya. Reka nyigaruke ko n'abasenateri badusaba hano bananiye kukinsubiza, nta muyobozi n'umwe nakinsubiza. Kereka hari perezida ubanza ari uzakinsubiza. Ni gute umugore n'umugabo azuba ku rugo abana babo bateze amatwi cyangwa babareba? Hanyuma hagataho ikintu kindi kibabaje muri iyi minsi harimo kuvugwa ababyeyi bafata abana babo ku ngufu, abagabo bafata abana abandi ku ngufu, abasambanya bashiki babo, kandi abenshi tubana n'ababyeyi bacu. Ese ntimwamugiye guha polisi akazi katari ngombwa? Ese ribu ntijya gufunga abantu b'inzira karengane bitewe n'uko mubadutekereje kudutuza mu mituro itatu nyuze babigizemo uruhare? Turi midugudu ine, hari Kangondo ya mbere ya kabiri, hari Kibiraro ya mbere n'iya kabiri. Muri midugudu iri muri Nyarutarama hari umudugudu umwe urimo wishyurwa amafaranga kandi nawe wimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. Ese ni irihe tandukaniro rya Kibiraro ya mbere n'indi midugudu itatu isigaye ku buryo bamwe bahaga amafaranga twe ntituyabone kandi twese dutuye mu gihugu cyacu twese twarakoreye ijya n'agaciro?
Ibiganiro byarangiye ntacyo bigezeho gifatika, maze Profeseri Shyaka utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yizeza ko bizakomeza mu bindi bihe.
Uyu munsi niba hari ibyo ntasubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye, ejo tuzagaruka kongere tubiganireho. Ariko dutere intambwe, niba hari utanyuzwa kigononwa ariko kariya nubwo yavuze 30 yabivuze ariko 60 ndumva nanye nkigononwa nacyo, tuzongera tubiganireho. Siko bimezera tubiganireho ariko twumvikane ngo ibi bibazo ni ibyacu. Ibibazo biraha abenshi babigizemo uruhare muri mwe, natwe n'abayobozi natwe hari uruhare dufitemo, ariko igihugu twese icyo kidusaba no kuvuga ngo hanyuma se intambwe. Iyo ntambwe rero tugomba kuyiterana. Sinzi niba hari dusoreza ahangaha haruwani gansohotse tukazongera ubutaha, byaba ari byo. Hari ibindi naye ko bigiye kuba byinshi, ntabwo mushaka ko nzangaruka?
Ndabona hariho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ari nabateguriye. Ijwi rya Amerika izakomeza gukurikirana ibibazo byo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange. Shimiye buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo ndetse namwe mwari mudukurikiye. Mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na eh bagira ubusa ndahutaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro.